Napenda madege majopa, garbage malaya toroka. Katoi kazuri kalioza, ana claim ni mri mechocha. Hii game doi nyamu na sichocha, wana mix malingo na vioja. Wamejaza kiki na vioja, ni Jennifer watangoja. I call the bitch for 3 days, I can't let it pass no freeways. I saw your text deleted, I hope you heal, I mean it. If you know it's real, then just fight for it. Niggas smoke my dreams, but I'm all for it. Wings don't taste like wings when they're not talking. Bitch, get off this trip if you're not boarding. Spending me courses, spending me casting. Niggas be hating, me they capping, me they scheming, me they plotting. Jimmy Mjini, Nasi Jichochi, ayy. Nasi Jichochi, ayy, ayy. Nasi Jichochi, ayy. Nasi Jichochi, ayy. Text for simu, samoja usiku. Food ya farasi. What say? Is that all you got to say? You got me fucked up, bitch, no way. Know me a couple of niggas, people talking like bitches and talking like bitches and feeling like bitches. Taka bitch mwende, ukitaka bitch mwende. Wacha kunichomea we msenge.
Napenda mali mahini mtaa mademo, napenda mandivi, yeah. Napenda dema meja, mama kiketu kwa kiti ameja, yeah. Mali ni dema meja, sina shida na story na cabin, yeah. Sibora mwanangu marage na leka, yeah. Kashuti za roro mwanangu na leta, yeah. Nyama nyamnyama, yeah. We nyama sibora ni nyama na leka. Story ya Sodom Kenya ndio iko, shaka ola Kenya ndio iko. Wanakondoka ni sani, wamegeuzwa madondo. Wanaplekwa mali shoni, joni ni wale na nyama. Mi uteka wakamba, eti ni chocha. Ulize Rasto, eti mtombo. Nowadays anatekwa, kina kivwa kubizi kupiga na mashuti. Nauliza mdeme, unapenda kiboko, unapenda jibiri, pepetana kutoro. Rarua tutashona, ati hii ni uwanga, uwanga mtupu. Salamu mjini bila kitu hiyo na yuzi. Huyu ni moto, moto wa jivu. Si kila day mjini unampanda tupu. Wacha ni confess to Winnie Frida. Nilimpenda kanitoka kisa pesa. Sa kisa pesa, kisa pesa, kisa pesa. Sa kisa pesa, kisa pesa, kisa pesa. Sa